Kenya nchi yangu mtailinda. Mzalendo, mzalendo. Kenya nchi yangu mtailinda. Mzalendo, mzalendo. Sote tuna mwito umoja, yeah. Tuendeleze umoja, tuinuke kwa pamoja. Heshimu sheria pia demokrasia. Punguza perepere, ugatuzi unatungoja. Kenya nchi yangu mtailinda. Mzalendo, mzalendo. Kenya nchi yangu mtailinda. Mzalendo, mzalendo. Social justice, equity, inclusiveness, equality. Human rights at the core of our unity. Na kila mtu tafadhali, stand up for the minority. Kenya nchi yangu mtailinda. Mzalendo, mzalendo. Kenya nchi yangu mtailinda. Mzalendo, mzalendo. Tunapiga haswa kila siku tusimsahau Mungu. Yeye atatupa hekima ya mambo haya ndugu. Good governance, integrity, transparency, accountability. Sustainable development, Kenya iendelee juu. Kenya nchi yangu mtailinda. Mzalendo, mzalendo. Kenya nchi yangu mtailinda. Mzalendo, mzalendo. Mzalendo, mzalendo. Mzalendo, mzalendo. Mzalendo, mzalendo. Mzalendo, mzalendo. Wewe ni mzalendo. Mimi ni mzalendo. Wewe ni mzalendo. Mimi ni mzalendo. Wewe ni mzalendo. Mimi ni mzalendo. Kenya nchi yangu mtailinda. Mzalendo, mzalendo. Kenya nchi yangu mtailinda. Mzalendo, mzalendo. Sitawacha mabaya tutawale.